girl, you burn. Kaje wewe Esi useme suje Sina budi kuti Tukatambe wapi sweetie Au tuende Paris Tupate upepo baridi Uko kusi mangaribi Ezo papara papara Dozi mefanya na kuwapi Vikuku bila umasala Ninge vichu wapi Jinsi ulivyo we Navutua na uzuri wako Ule nitosha we Liamini nisha kuwa wako You are the love of my life My only limited time Now you are the love of my life My only limited time Oh la 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 Amini kama kweli nakupenda Amini Mwanzo nilikuwa siwazi Leve mbavo tunatekezana Wawili Hata njiwa wafiki Baby In your heart Have me Oh sweetie Jinsi wachangu chaburutani Jinsi ulivyo we Navutua na uzuri wako Ule nitosha we Liamini nisha kwa